Wacho kwacho wapa When this shit get kwa hapa Wacho kwacho wapa When this shit get kwa hapa
She's so fine Anapendeza hata bila vipodozi And I love she giving me overdose I love the way you move your body Unanipandisha minadi Kachiri, kachiri Inuka funga kanga Kachiri, matajiri, matajiri Kutowa najipanga matajiri Basi go down, wanyoma Fanya kama mbuzi ya megoma Slow down, kwenye kona Mwisho wa reli kigoma Nikomeshe Paka chini waonyeshe Asa baby nikomeshe
Fanya kama unadonda unadonda
Epo
tulicheze rumba ilo rumba Fanya kama unadonda unadonda Epo tulicheze rumba
Nasema siku watch, baby na kukunda Unavyo iramba, mie hoi unajuwaga kunitouch Na nika kufunda, iyo misamba siku hoi Wakingata na kuliza we
Kwa jenga ni kufu za kiza
we Yani tuzidi kuwaumiza we
Tawa shenga tuache
Itafune ingate kabigiji
Kama bigiji
Kisha ni kumbate tujigiji
Tujigiji
Basi go down when you man Fanya kama mbuzi ya megoma Slow down kwenye kona Mwisho wa reli kigoma
Nikomeshe Paka chini waonyeshe Asa baby nikomeshe
Fanya kama unadonda unadonda
Paka chini waonyeshe
Epo tulicheze rumba ilo rumba Fanya kama unadonda unadonda Epo tulicheze rumba ilo rumba
Ebo, anafanya ye tena
Analeta, analeta
Hey, anaunyesha maufundi
Analeta, analeta
Hey, uno la mugando kama gundi
Analeta, analeta
Nada, kama napanda juu ya dali
Analeta, analeta
Oh my god, it's better sound.